dajimsafi.com.
Usiniombe, oh yeah.
Diblo One Touch.
Sino bebia, kama uja jana mimi na kufunza kutumbia. Sange ndembwe sanini, boya we. Usiniombe, usiniombe bea. Tatumia pesa zangu, usiniombe. Usiniombe, usiniombe bea. Kwanza we so mwanangu, usiniombe. Haibo! Kufika ba unanitolea macho na nishanga oya weka inje weka bango nimeshafika mzee wa mipango usisubutu kumwaga pombe yangu kwanza leo natumia pesa zangu sijaja peke yangu ipo na wanangu hebu niache na maisha yangu oh yeah, yeah. Kama uja jana mimi na kufunza kutumia Sanke ndembwe sanini Boya we, usiniombe Usiniombe bea Tatumia pesa zangu usiniombe 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 bea Kwanza we, so mwanangu usiniombe Tunakunywa leo tunalala kesho tukiamka tunakunywa tena tena si hatujali wakitu disi hata kama wakitu sema wakitu sema wake up shusha baba wake up shusha baba chupa kwa chupa paka tulewe chupa kwa chupa paka tulewe
Wanangu melewa,
shafu zangu melewa,
wanangu melewa,
wanangu.
Diblo One Touch.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.